Samba ngathu namathwinda veli budget ethi mina osenhlanhleni uzo